I would. Gang and boy,
Makiri.
He got on Monday.
001. It's a Friday night, wanna have some fun. Can somebody tell me where to party? I wanna party. Need information, pin location, and I'm gonna come. Today I wanna party. I wanna party. Changu kidubwasha. Nimeja pesa nyingi, nimefungasha. Adina washwa. Na waza kukesha. Aisha amenipa ratiba, kuna tamasha wamekiwasha, mitungi na shisha, fisikali zimeja, uku kule zimetapaka, adina shanga, ni wapita kwenda, nasema zimeja, uku kule zimetapaka, adina shanga, ni wapita kwenda,
after sipping, we sipping with them boys. Oh yeah, up in the door, man I get to push any boy. Face and image at your door, tishiku ya takwa barako. Nipo single mwenze nusi ya oa, club unita tafuta noa. Pombe leo itani loa, siri zote tazitoboa. Mana leo paka mishale, twende Kisumu paka Kitale, Nairobi Mombasa hadi Kwale. Tukapare, masauti ba ungare. Mi mwenzako niko kwa aiwe. Yani leo ni furaite, twende sote tukapare.
Akawe Nile,
Leo, tunanusa coca, Leo.